I feel a ginger. My love to you, I will give you my love video. Boy, life feel a ginger. Life in a movie. Bambi vali kwata my destiny. Baka dodo kane vialo. Bali kwata my dream asuma. One day na ineke kala we know. Nali kwata jiche tekelo. One day wakumuru wakambona. Nangu wande kereshe wa family. Bano pachalo. Dapava feya. Bano pachalo. Dapava feya. Mwari kuisali ya tole chula. Lomu sopeleke apa ya pasa. Mwari kuisali ya tole chula. Lomu sopeleke apa ya pasa. Ati, ndine mwana wa masiye. Ndine mwana wa mstriti. Apa ya pasa. Ati ndi mwana wa baangu. Apa ya pasa. Ati ndi mwana wa baangu. Ati ndi mwana wa baangu. Apa ya pasa. Nifishi bale mwaya. Apa ya pasa. You want to be she by the fire. Ah, oh baby, oh baby. I feel it for you. Then you want Shabby Shiba. Shabby Shiba. Then you want Shabby Shiba. You didn't want to let it go. Let it go. Don't look most of it. The party was a correct. I'm not in your hand. I'm not going to be my uncle. Era pa ya balance lo muyambo kula sokoloka. Au. Imwe pieni mo.
Wow, I like your music, fire girl.